with you.
Onye me onu tu, ndi me onu tu di
kaji eze bara.
Chinook and keep up.